both sounds. Kase.
Weta leta nyingine na pesa ka Bill Gates. Bado sijalewa na shakunywa zaidi ya great. It's a good day, watu tuna celebrate. Papa kaja na mtoto mzuri zaidi ya Jokate, huh? Nataka nyama jeu na kisu kikali, au ndo zile za Professor Jay zali la mentali. Dani kuna toto geti kali, usofu kusulinzi ni amani ya nishwari. Swache manzi yako kaka na embali. Kuna masharo baro na kuna mbwa wakali. Watu wana bang, tuna vibe atulali. Shakunywa bia nyingi, leta pombe kali. Kama kichwa panzi, cheza mbali. Tutaki mauduanzi, cheza mbali. Oya busy, tuwe mua jena kari. Tukutane bondeni, tule upepo wa bahari.
Watu wana bang, bang. Bing bing da da, sisi tuna bing bing. You zile za kishada, I don't wanna bull. Wanaume tuna bull, watu wana bull. Wanaume tuna bull.
Nisha braze sasa niko poa. Sina bari jicho down vitu ndivyo toa. Na swing kitela gang raya na waboa. Kama ulaya stale nywele vile nivyo nyoa. Na mini livo sijui hata kujidai. Masharo anakonda mademza wana nipa high. High. Watu wako high. Tuna ball, tuna vibe, jechelewa neza why.
Kama kichwa panzi, cheza mbali. Tutaki mauduanzi, cheza mbali. Tuna chana pochi, bada kuchapa kazi. Bugi upigwe dochu, dalilisho wazi wazi. Swe na shobu wanaume unapotumia pesa. Bada kubowu, jui tunavokwenda resa.
Kama kichwa panzi, cheza mbali. Tutaki mauduanzi, cheza mbali.
Watu wana bing, bing. Bing, bing, dada. Na sisi tuna bing, bing. You zile za kishada. I don't wanna bull. Wanaume tuna bull. Watu wana bull. Wanaume tuna bull.
Wanna bull.
Bang. Bang da da. Bang. Zile za kishada.
Wanna bull.
Wanaume tuna bull. Watu wana bull. Wanaume tuna bull. Watu wana bing, 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 dada. Sisi tuna bing, bing. You zile za kishada. I don't wanna bull. Wanaume tuna bull. Watu wana bull. Wanaume tuna bull.
Busy.
It's beyond, baby.
We won't stop, yo. Oh, such a Rebecca for sounds.